yazi yenze leganga
Kudala babona abasithandi sethu Kutshintshe isimo xa besibona sethu Naxa siyasingena kufuthi umali ndlu But baby Probably this is a world you are used to Abantu abanjengoba nqaba ngabekho tu Lady
Elevate the bond.